Alanga elogo malo hero na sa. Iya ina lora rani. Ayila ningo sumila jolla ngai. Sidai na ala na ge erega. Ro horok mega bi. Misangra mhrana bogo.
This is Tanzania. My sponsor wa mezaga. Malaya kudanga ba. Tafta kiki uwesta. This is Tanzania. Bungeni kuropoka. Mkorogo kupodoka. Instagram kuhongopa. This is Tanzania. Filisika kwa mikopo. Kipigo chambokoko. Ubisho wa midosho. Hey, this is Tanzania. Machizi kitali tunabati. Kumkumeza kila mechi. Na baba Jessica Cody hako peki. Wako wengi sana wanajita vidume. Mkongora eti unene pesha ndume. Demdi keshupa maraji kedume. Wapo wapinda slow.
Wengine magume gume.
This is Tanzania. Nimelewa. Siwezi kufanya kazi. Mungu nisaidie. Yomi.
This is Tanzania. Masponsa wa mezaga. Malaya kudanga ba. Tafta kiki uwesta. This is Tanzania. Bungeni kuropoka. Mkorogo kupodoka. Instagram kuhongopa. This is Tanzania. Filisika kwa mikopo. Kipigo chambokoko. Ubisho wa midosho. Wabongo bongo movie ya nini Hollywood. Dem kutoboa ni mpako fanyo pugi. Hey, this is Tanzania. Star unabebewa mimba makusudi. Underground kutoboa ni mpaka Yesu arudi.
Hey, mama angu mpaka Yesu arudi.
Wako wengi sana wanajita vidume. Mkongora eti unene pesha ndume. Dem dike shupa maraji kedume. Wapo wapinda slow wengine magume.
This is Tanzania. Nimelewa. Siwezi kufanya kazi. Mungu nisaidie. Yomi.
Are you awesome? Bona unazima. Mr. LG. This is Tanzania. Aye, yeah, yeah, yeah.